Classic.
Yeah. Tobo JJ. Now, of course, yo.
Love it. Bits.
Many fools are my people. Nilikuwa siyajui ile chozi inanitondoka maumivu nanizidia nyota yangu gizani ilivyomulikia umezima misioni sijui wanisikia najuliza moyoni sijui wanikumbuka peke yangu misiwezi siwezi be mimi wako tuaboje Natamani ujebe Ulinifanya nikaamini Nimefika jana Asa nalia Machozi unanizidia Mapenzi niliaminia Tatizo umeniachia Nashindwa ninajifia We ulivyo nifuraisha Umeniachia Asa mpenzi uko wapi Tulipo baby I miss you I miss you I miss you Piki yang suwezi baby I miss you
Nilikupenda ukamua unanipenda pia Nonda gomu kwano kwe sasuvira Joba lulicharu munga wanerabira Katinzu no kukabira You made my day in the video You made me feel you are so real I thought you could be like Tromeo Cause man da woman dio success Ningependa twende Zanzibar Tuchune majani hoti kalucha Ketidie wote watufukuze Akauntu zetu zote wazifunge Kateni mulangoni zinisikie But baby wanichanganya Wanichanganya
I miss you, I miss you Pale koto lipo baby I miss you, I miss you I miss you Peke yang suwezi baby